Sasa mbona kanipo kunya tungi rangu mdomoni Santa cha vipi zipombe wakati mwenzangu simoni Ukaona bora unipitie kona usisubire foreni Santa cha vipi kwechuke mapenzi na nirumia udogoni sana Siri za ndani kachandala kansusi ya kupa Siri nikikumbuka na ugopa Siri na pali, siri na gali, nyumba ni pali, we DJ ongeza ngoma Siri maficha kitu kizuri, kitu na maiti mapenzi squeeze noma Iti kabira gani nikirimiri kisha moyo, utatulia salama Dini gani ya unipige konde moyo, nisije kujibarawa Iti kabira gani nikirimiri kisha moyo Eti nini gani au nipige konde moyo nisije kujibarawa yo Dada kama uoni kani rangi utaikuta dukan Bidada yu tabia yako kwacha kucha kwacha nko santan Staili zote paka mende kafandan Bidada unamzuka mpaka kuone kunya chumbani Kuna kukuna mtoto ananikeshesha ba Jabani kuna ulabu ila waita naniweka ba Wea La kwanza naika chini na mtabia konkoni Urete La pili shaba juu tuanzi mababu wawe Unatari kama umetumwa Unatari mama unanchuna leo Unatari koloni utantuma Unatari kava bambu wa kitu leo
We mwuzi Tafanya
Mwuzi killing the vibes from Moses.